Reka mbere yuko tujya muri analyse zimbitse kuri iyi nkuru ya Miragwaho, muze gusoma itangazo ryanditswe na Premier Ministre Murekezi. Reka yende nanjye ngere kuri page, nubwo mwakwibaza ko ari akantu gatoya ariko n'akantu kanini cyane ukurikije politiki y'igitugu cya gouvernement ya FPR. Iyi message ndumva umuntu wayinyohereje bwa mbere ari Serge mu gitondo, niho nayisomye kuri audio, nako mu audio numvise mu gitondo yivuga kuri iyi Flash FM. Ariko icyo nabonye iryo tangazo rya Premier Ministre, mwese abarisomye mwongere yenda niba mutabirebye murisubiremo. Ministre Binagwaho Murekezi yanditse itangazo avuga ati itangazo riturutse mu biro bya Ministre w'intebe. Aho niho riturutse. Nongere nibutse ko Ministre w'intebe ubusanzwe ariwe chef de gouvernement, niko ubusanzwe muri iriya, niko byitwa muri systeme gouvernementale igira y'u Rwanda, PM abari ushinzwe gouvernement. Aratanze itangazo kuko ngo bikwiriye atashingiye ku itegeko n'itegeko rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 116 kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Nyakanga 2016, ashingiye ku itegeko n'itegeko nshinga. Perezida ariko yandika ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavanye ku mirimo Madamu Dr. Binagwaho Agnes wahoze ari Minisitiri w'Ubuzima. Ndagira ngo ufite iryo tangazo arebe aho ngaho banditse ngo kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Nyakanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika, by highlighting cyangwa se kwandika muri bold, bagira muri grand, muri mu Gifaransa ni grand, mu magambo mbese manini bavuga ko yavanye ku mirimo Dr. Binagwaho Agnes uhoze ari Minisiteri y'Ubuzima. Impamvu nta yindi ni uko nawe agomba kubyikuraho, agomba kubyikuraho akavuga ko nyine bitamuturutseho, nubwo yakoze reference kuri constitution avuga itegeko ribimugenera, ariko agomba no kongera akavuga naho biturutse. Ariko noneho ntabwo mubwari mu buryo busanzwe, ahubwo yerekana ko nyine muri highlight yuko byaturutse kwa Perezida wa Repubulika, ni nko kubiha agaciro katasanzwe. Ntabwo text yose iri highlighted, ntabwo iri muri gaha, ntabwo iri muri bold, ariko yayishyizemo nyine kugira ngo avuge ati utibaza ngo yenda hari nibeshye bivuye kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka rero natwe twongeye mu ryo bariya bagenzi bacu bari Kigali bavugaga ibyaranze Ministre Binagwaho mbere yuko akurwa ku butegetsi. Sinzi ngo nabivuga ngo bitangiye ryari, yenda bari nabyo mperaho mvuga kuri ibombori iri hagati muri presidence, hagati ya Perezida Kagame na Jeannette. Iyi bombori yatangiye kera, abantu bayivuga bakabyita urugambo, bavuga ko Jeannette Kagame arimo yubaka camp abantu ba loyaliste kuri we hariya muri presidence mu Rugwiro, akanavuga yuko atangiye guca amaboko Perezida Kagame, atangiye kwigezayo abantu bitwaga ko bari close kuri Kagame, ndetse rimwe na rimwe yiyegereza cyane abari begeranye na Perezida Kagame. Aho bavugaga by'umwihariko Jacques Nziza, bavuga wigaruye na Jeannette Kagame, ndetse bikamuviramo kwanduranya cyangwa se kutumvikana na Perezida Kagame. Ngo ndavuga Jacques Nziza, muribuka muri 2014 hari ku itariki, hari muri October, hari ku itariki 20 n'izindi, ubwo Ebola yari yarabaye icyorezo muri Afurika, nibwo Binagwaho yatanze itangazo avuga ko n'abantu baturutse mu bihugu bikomeye nka Amerika ndetse n'Uburayi, ariko mwumve Amerika, bavuga ko nibazajya bagera ku kibuga cy'indege bagomba kuba screeninga cyangwa se kubasuzuma, bakabacisha muri bya byumba byo kugira ngo barebe niba nta bimenyetso bya Ebola bafite. gihe niba ntibeshye Perezida Kagame yari muri Dubai. Raditahuka yakoze ibiganiro bishingiye kuri ya tangazo. Ministre w'ubuzima Dr. Binagwaho Agnes icyo gihe yavuze ko abantu bose mu Rwanda ukandagije ku butaka bw'uruko kandagije ku butaka bw'u Rwanda bazajya basuzumwa Ebola ndetse batiteye kureba naho baturuka ndavuga n'abavuye muri Amerika n'i Burayi ko bagomba kuba screened. Kagame yari Dubai sinzi uwamuhamagaye arabimubwira ati ministre wakoze hasi avuze ko bagomba kujya basuzuma n'abanyamerika. Icyo yakoze yasubije kuri Twitter, ntabwo yanditse itangazo, ntiyavuguruje iryo bari bavuze. Ariko mbere y'uko mvuga Twitter yashubije, nibutse bombori bombori yabaye hagati aho ngaho aho Kagame yashakaga ko Binagwaho ahita asezera yegura ava mu myanya. Jeannette akamubwira ati ntibishoboka, ntabwo Binagwaho ashobora gukora, ashobora kuva ahangaha. Impamvu nta yindi ni bimwe mu byo tubize kugarukaho ni amafaranga yavaga muri ministeri y'ubuzima. Icyo gihe niho hantu hari amafaranga, ndetse si n'icyo gihe gusa, n'uyu munsi aracyahari uretse ko ubasigaye muri deficit. Ariko Kagame yanze na ko yashaka ko Binagwa hagenda kiriya gihe hakuzuya. Bamwe baranatubwiye bati Ndahiro abifite mu kuboko, ati ko Ndahiro ntashaka kumva nako Binagwaho na gatoya batagize amahirwe, ndetse bavuga ko hari n'abamushutse ngo yandike iri yatangazo. Tiko ntushobora kwandika uvuga Amerika ntawagushutse. Ariko ngo bari bazi ko Binagwaho icyo gihe bari mu mukore bari mu bakire imbehe. Icyabaye rero kiriya gihe Binagwaho Jeannette ngo yamuhagazeho bidasanzwe, amubuza avuga ko bidashoboka ko Binagwaho yava muri iriya ministeri. Aho niho benshi batangiye kuvuga, ndetse natwe ubwacu nubwo twatangiye kuvuga uburyo Jeannette yazamuye intugu asigaye akomeye. Icyo gihe cyakurikiye nyine Kagame amaze kumenya ko adashobora kuvanaho Binagwaho muri ministeri, yanditse Twitter igira ngo, nagerageje kujya muri archive ngo nibuke neza ibyo Kagame yavuze kuri mbabarire na kanya katari karekare cyane aye kuri kuri Binagwaho. Yaravuze ati rimwe na rimwe hari abantu ati Binagwaho hari igihe ateke akora nako action ati mbere yuko yo gutekereza. Ati Binagwaho muri iyi instance cyangwa se muri iki kibazo yafashe action cyangwa se yakoze yagize icyo yafashe icyemezo atatekereje. Batariko sibwo bwa mbere Binagwaho niko ateye, akenshi afata decision atatekereje. Iyo ni Twitter, ndetse byandikwa no muri za New Times ya Perezida Kagame. Mubishatse mwabibona kuri Google ndetse no mu kinyamakuru New Times. Abwira ministre we, abwira n'abanyarwanda ati buriya Binagwaho haba igihe akoze action atatekereje. Bati muri iyi situation rero nabwo niko yabigenje, yafashe action, yafashe decision atatekereje. Ntabwo ushobora kuvuga kuri ministre muri buriya buryo ngo ntiyegure, ntibibaho. Ntushobora kubivuga ntumwirukane. Ariko ntabwo yamwirukanye icyo gihe, impamvu nta yindi nuko ntabasha yarafite. Ni ukubera kiriya kintu cya batangiye kuvuga ko cyitwa ngo Burundi Uganda, ngo nako ngo ni Burundi Uganda, aho Jeannette yubatse ngo network itangiye guca intege ya Kagame. Ngo yiba yabanje kwigizayo, aya ni amakuru twoherejwe n'umuntu i Kigali, yabanje kwigizayo bitwa ko bari close cyangwa se bari hafi ya Kagame. Ngo kuko ngo Kagame nta familia afite, nta muryango afite. Ngo n'abari basigaye bitwa ko bari hafi ye bara amaboko ye nubwo atari famiye hafi ngo nabo barimo ravanwa mu gisirikare ku buryo ngo hazasigara Kagame asanga hari amasura mashya ngo Jeannette yaciye amaboko ya Kagame cyangwa se yaciye Kagame amaboko ubu rero kwirukana ka mumbabarire ubu rero kwirukana ni message ni mu gusoma ngo ubu rero kwirukana binagwaho ngo akangutse yakererewe ngo ameze nk'abandi bibuka ibitereko basheshe economy Jeannette niwe usigaye kontrola muri iki gihugu bati ndetse uretse na economy ni muri ba maneko benshi Kagame Jeannette na kongo niwe usigaye ufitemo ububasha bwinshi ndetse bunini ndetse ngo n'ukuboko kurekure bati fata urugero rwo bitwa Barushema aho abantu bari hafi ya Jeannette nk'abitwa ba Alexandre Nzizera bagiye bagira imbaraga zo gufungisha abantu nka Rushema bati biri aha ngaha ntibibakurikire bati cyakora radita uko turekurikira kandi ibyo muvuga wagira ngo mwibereye aha ngaha muri iki gihugu ayo ni amakuru ava i Rwanda nyuma y'ihirikwa rya Madame Binagwaho Agnes mbere yuko nza gusangira n'abandi ijambo ari amaudio twagiye twumva i Kigali atandukanye yenda abantu badazakomeza kwitweza batwita abapropagandisti mbabarire nk'uko bisanzwe bivugwa mubanze mwumve n'iyi audio yindi nayo ivuga kuri Binagwaho niyegurwa nako niyiri yeguzwa ni audio ifite iminota igera kuri 5